simply fight to all my own. Kimi wa kibo no senshi. Simply fight. Machine ni ai o kome. Yuki ni hoho o somete. Teki wa super heavyweight. Tobe, hashire, cry.